Nasikia ona rapa mnoma tangu siku mingi ona kia mziki lebo swana moto kama nyama choma basi wasi wasi acha kazi safi na sikaka watastuka sana mpaka wananita ya madata kani yane kama tap tap mimefika mbele chap chap kwenye gari piga lap lap nikituma picha whatsapp nipedeka mbili pap pap mtapenda niki rap rap kukubali sema yap yap yule yala ako shap shap kubali 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 mini yala kubali natawala kubali pesa nala kubali yesu wana kubali ushani yona tv ama ushani yona hivi kama ushani show my cv basi utaka niona sai nikibawa kama mtu wame jam utawana watu wangu wame come